CKMusicPromos.com.
Me a the bad man, yeah. Tiba Zambia.
Yeah. And I go by the name Mazi.
Be angry.
Peace. Chia. Apa yaba fiati tuwa mukuluisha. Heri bills mfuile fino kubuka. Life ya maume boy kukakata. Nima ndetori ukuyo kusavanta. Amin kuya kofi mukuluisha. According no fio maume tulukusha. Ufi sana pate timpume na leja. Oh, ukuikalo kule kula kula sisha. Teti yande kepona mapuresha. So job wili yonse nshisusha. Fintu mbomba kuwa mwona kwa tivusha. Cause kuvantu F1 tina kofemisha. Teti ndombe mpia beta mwampele nchito. Na ine na fuilisha kwa vingi so. We cut poverty together kwa tiboso. Not ukula iso ntafia tuyolazo. Ey, yali kosa yonse haso. You need pano kukosha kwa mamaso. Focus, determination na fimbi po. As a result, kuisaba fifi boso. Hey.
Bedi simu zanga neo ya hindi opa kugona na njala neo. Kugona na njala neo. Bedi simu zanga neo ya hindi opa kugona na njala neo. Kugona na njala neo. Naswa everyday kukatai. Nikuti ambuye dariseni. Mailo ni kalomba. Ambuye dariseni. Fika vye kofi wino. Ambuye dalizeni. Nati mailo ni kalomba. Ambuye dalizeni. Hey. Na inifika vye kofi wino. Hey.
Okwesha tulesho kubonfe fiabupe. Fiari wa korea mune fisa pandupe. Tualikala vana nota tuikala fie. Kulangi shati eskuba ntupaka fie. Baka mwane koba kama. Bambi ni bola bambi tuwaba mufilimba. Bambi mashops bambi wakaba mababa. Bambi na boba pia mufia kupanga ah. Bageto respect viva pele. Bageto valifina nongwele. Kawadelela ufilo yelele. Ukatasha palasi va luele. Ba it's a peace if ghetto. Peace yaba fiate moto. It's a wonderful ghetto. And may God bless the ghetto.
Bedi simu zanga neo ya hindi opa kugona na njala neo. Kugona na njala neo. Bedi simu zanga neo ya hindi opa kugona na njala neo. Kugona na njala neo. Naswa everyday kukatai. Nikuti ambuye dalizeni. Mailo ni kalomba. Ambuye dalizeni. Na inefika vye kofi wino. Ambuye dalizeni. Nati mailo ni kalomba. Ambuye dalizeni. Na inefika vye kofi wino.
Shout out kuma G's. New fame. The Red Dummy. Yo Sami. Basoja. Team Hero Nechpani. Nox. Ay. Kemula. Why man, brother man, Joe Rex, Azia, Charlie Wano, One Boat, Two King, Ras Gil, Sims, Haile Selassie, Bandos, hey.
Be angry.
Exclusive from CKMusicPromos.com.
SBM Kings.